bangegwe waliotute bulilwe nkula banseka olunaku lwange lufuka lulungi nyo mumasoko mulimu omusana edobozi lyolingumira omwoyo gwange oba wala numwanyo kubanga kwe kwagala kwange
Rita, Rita
kwagala nyo tewali mulala ansanyo sanga gwe
Rita omutima gwange gwagwe
sija kukwagala emirembe jona onkwata kumukono gwange pulire mirembe mubulamu gwange olikabozi akalungi mubulamu love you and numba bulikisera abantu bangi bainza okuja nayete wali ainza okuzina gwe kubanga gwe mwezi gwange omusana ogwakira mutima gwange
Rita, Rita gwagala nyo tewali mulala ansanyo sanga gwe
Rita omutima gwange gwagwe
sija kukwagala
emirembe jona
Rita
sanga gwe
Rita omutima gwange gwagwe
sija kukwagala emirembe jona